Bungoma's finest.
Aye,
DJ.
Zest is on this beat.
Una violita, una canerita fute haram ram. Kukuacha, saki vipi ni kuacha. Kusa moyo wako, nami ni guse wako. Niko peke yako, nawe uko peke yako. Kama kukupenda nilikupenda mwenyewe. Hata efanya niwe chizi ni wewe. Na nitagaramia upate utakacho wewe. Ninachofia usije niacha mwenyewe. Ni kwako koko tu, koko tu. Sioni sisiki koko tu.
Pull up!
Mama kisu nikidugi.
Pull up! Let's go! Let's go again!
Ayolela.
Zest is on this beat.
Vitamtam, unavyo vitaka. No vinafanya nitafute haram ram. Kukuacha, saki vipi ni kuacha. Kusa moyo wako, nami ni guse wako. Niko peke yako, nawe uko peke yako. Kama kukupenda nilikupenda mwenyewe. Hata efanya niwe chizi ni wewe. Na nitagaramia upate utakacho wewe. Ninachofia usije niacha mwenyewe. Ni kwako koko tu, koko tu. Sioni sisiki koko tu. Mama kisu ni kidugi koko tu. Kimeisha makali koko tu. Tugombane, baby mini wako. Na kuruhusu ni chune. Kama ni kamali kwako, upepo wako ni pune. Kama kukupenda nilikupenda mwenyewe. Hata efanya niwe chizi ni wewe. Na nitagaramia upate utakacho wewe. Ninachofia usije niacha mwenyewe. Ni kwako koko tu. Sioni sisiki koko tu. Kama kisu ni kidugi koko tu. Kimeisha makali koko tu. Kimenasa wenye mteko wako. Wewe ya ujanja uko peke yako. Wewe mwata yali kukwa kwa sababu yako.
Sometimes I come and get it to every time. Umeke shirini ndenyendo ila bando na nikoshaga. Una machuwa kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua na kupenda zaidi ya jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua kuna masonga na wazuri umezaliwa ila wewe ndo bora. Passion over you, boo, boo, boo. Passion over you, boo, boo, boo. You, boo, boo, boo. I'm still crushing on you. You are my favorite, more than what I did. Oh, baby. Oh, yeah. Oh, baby. If I'm to choose, yeah, I still choose you. My own kipo naro ina gonga dudu. Wako naridhi ya sinongo nipo. Wajua zini yako mimi sinaga. Najuliza kipi nachokupendaga. Si lazima waelewe, baby. Mimi nimekupenda mwenyewe, baby. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua kuna masonga na wazuri umezaliwa ila wewe ndo bora. Passion over you, boo, boo, boo. You, boo, boo, boo. I'm glad to know you. You are my favorite. Mwana waje. Passion over you. My favorite, right? Mona, yeah. Passion over you, boo, boo, boo.
She say she don't want no problem. She had my last song, that was a ringtone. Now busy jacking it to touch it. If only to work it, just give me a reason. Yeah. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you. Yeah. Stacky Wendy, watch our semi, nakufana wewe. And that you fly again, I deny it, I lip and deck. Stacky Wendy, watch our semi, nakufana wewe. To jam like a mananas, making night boy want to bad bananas. Was I so nananga? So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you. Stacky Wendy, watch our semi, nakufana wewe. And the way that you fly again, I deny it, Italy pandeke. Stacky Wendy, watch semi, nakufana wewe.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Ah, wanga wape vidonge nimebaini baini. Wanatapa tapa. Ah, mina wepaka kiyama kumbe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina. Wafike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho nalegea ikigusana yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Katoto nyakanga, kame mzindi somo na kuhi.
Kwa juu, chini, naizamia, hiyo kote.
Sungura nipe karote ma.
tufanye tutoke mtoko ah boda kwa boda tutembe chocho kwa chocho tena nikichoka ni bebe ni kwako mtoto aye rafudhi ya pemba rangi yani pare yule kihindi chambi chambi na cheza rafu kona bambi huko.
Maskini na tajiriana, bena, bena Dumana mina, deka Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta Wangu wana, bena Maskini na tajiriana, bena, bena Dumana mina, deka Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta Iminisi ananeta Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta Anazidi kuleta Kuwa ya baraka na mabeta Inazidi kunyesha Iblisi ananyeta Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta Anazidi kuleta Kuwa ya baraka na mabeta Inazidi kunyesha Asifu ya mbu wememnyea Na msifu juu amenitenda
Matabu Matabu
Hata wewe ukimkutia Natuwa hata kutendea
Matabu Matabu
Chua likiwa kali na wawakia wote Wengine tanda tanda wengine waminifu Fuwa ikinyesha ina wanyesha wote Kuna wenye dhambi wengine takatifu Chua likiwa kali na wawakia wote Wengine tanda tanda wengine waminifu Fuwa ikinyesha ina wanyesha wote
Benda, maskini na tajiriana Benda, benda, dumana mina Deka, hiko mikono ni mwake Kila kitu kiko beta Wangu wana benda, maskini na tajiriana Benda, benda, dumana mina Deka, hiko mikono ni mwake Kila kitu kiko beta Mungu
wangu wana benda, benda, benda Na sando mana mina deka, deka, deka Mungu wangu wana benda, deka, benda, deka Anani, benda na deka
Mungu wangu wana benda, benda, benda Na sando mana mina deka, deka, deka Mungu wangu wana benda Deka, benda, deka Anani, benda na deka
Kupitana come through Tumana na msifu Maombi ya najibu
Kuna wenye dhambi wengine takatifu Chua likiwa kali na wawakia wote Wengine tanda tanda wengine wamina Fuwa ikinyesa ina wanyesha
Baby nipe nkatumie Nisiboreka kwako Nikadeke wapimi Nataka kali uninunulie Nataka pamba kali pendeze na mimi wanisifie Wanisifie Nikitana nifuni Ya unali ya kama buni Wawifu wako sipendi Sipepesa mini kaletu Na kufundisha mapenzi Napo una umri wa shangazi Na kudatisha kejezi Kata mumeo na muona makosi
Nikibu
Napata pata vitisho nikiwa kitani Mumeo anataka kuniua tikisa nini Kumbuka nina mwili wa mapenzi sina mwili wa ngumi Kila akitaka ndondi aende ulingoni Badai, nibebe kwa mbereko kama mtoto Kama mtoto, nibepesa nikupe ukitakacho Ukitakacho, nibebe kwa mbereko kama mtoto Kama mtoto, nibepesa nikupe ukitakacho Oye, mama, anataka pesa hana Aliniomba toka jana, anataka sare aende zake kwenye ngoma Kasi mpe Umependa boka penda na wala Akinuna Atafanya zifungwe lisizon Napata pata vitisho nikiwa kitani Umeo anataka kuniua tikisa nini Kumbuka nina mwili wa mapenzi sina mwili wa kumi Kila akitaka ndondi aende ulikoni Badai Nibebe kwa mbereko kama mtoto Kama mtoto Nipe pesa nikupe ukitakacho Ukitakacho Nibebe kwa mbereko kama mtoto Kama mtoto Nipe pesa nikupe ukitakacho Mino Mario Mario Mino Mario Nabibu mkubwa
Sina kosea nini kuna mashtaka gani Galete, galete Nina ye wakili wangu Mokozi wangu ataritetea Ata mkili hukumu Kesi bado nitawashinda Sababu wakili wangu ni mpenzi wangu Yesu wangu
705-073-256.